Queen, no te pienses menos.
Now show the brains on this one. Women choco sabea. Small town in the house. Umepewa kichwa na kiri uweze kufikiri mambo ya kifamilia na heshima ya kujisitiri ili baraka zako zote ziwe diri japo hauna kifua unajua kutunza siri ulipewa mdomo sio ili uniseme vibaya ila unipe somo pale tu unapopaya dharau chuki na sila so vitu ulivyoambiwa hata sikio lilo nalo sola maneno kuambiwa neno mama lina mada dunia Mungu angetumba nyuki ngekupa sifa malkia mashani weni veto umenifunza kila kitu menipa leseni ya maisha na yuendesha kila siku uwe chizi kilema bubu wezi sema kiziwi hata kipofu kwangu mime yote mema unasifa zile zote za mwanamke na leo natangaza dunia zima zizikia
wapeke Mungu aloumba dunia wapili ni mama yangu kipezi alo nilea Hizi shukurani zangu pokea Nisingejua ulimwengu kama usingeniza
Ulivyojasiri umenitunza miezi tisa nkawa hapa ungeweza kutoa mimba Hata kama ni nyumba ndogo wa baba hashushe shima utabaki Kuwa mzazi sijisabu kaya tima Uonekani kumbi za stare Na tare mshara unapotoka matumizi kampare Fasta kamshare benki machale Wembwe za masaki wao unafanya tandale Biblia imeandika kuwa utazabu chungu Pole mama hayo mambo tumwachie Mungu Ta kama ni mgumba mtoto mwenzio ni wako Kwayo kiona na yumba mlekebishe kama wako Uwe chizi kilema Bubu wezi sema kiziwi hata kipofu kwangu Mime yote mema unasifa Zile zote za mwanamke na leo natangaza dunia zima
Wapeke Mungu aloumba dunia Wapili ni mama yangu kipenzi alo nilea Hizi shukurani zangu pokea Nisingejua ulimwengu kama usingeniza
Over the gamble, over the gamble, over the gamble, over the gamble, over the gamble.